Nibingelela nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje usekuseni kolwesihlanu lePasika ngizocela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, siyabonga kakhulu Nkosi ukuthi wasifela esiphambanweni. Siyabonga kakhulu ukuthi wasithanda siseyizoni. Siyabonga Nkosi ukuthi wasithanda kangaka sisemubi. Kangakanani manje Nkosi wadala ukubuyisana phakathi kwethu nawe. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngothando lwakho olukhulu olubabazekayo. Nkosi ngiyacela ukuthi usihawukele, sihawukele sonke. Siyacela Nkosi ukuthi ukufa kwakho nokuvuka kwakho singalithathi kancane. Kungabize leze ezimpilweni zethu. Sisize Nkosi ukuthi sikuthande inhliziyo yethu yonke, sikuphilela, sisize ukuthi singakhethi izono kunawe, singakhethi ukuhamba ngenyama kunokuthi silalela wena, sikudumise wena. Ngiyacela Nkosi usisize namanje, ngicela nami ngisize namanje ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho, kube uwe ozokhuluma nathi. Sicela lokho Nkosi, hayi kuba kusifanele, kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen. Cela ukuthi sifunde ezweni likaNkulunkulu. KwabaseKorinte wesibili isahluko sesihlanu. KwabaseKorinte wesibili isahluko sesihlanu. Verse 14. Kukuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sikubona lokho ukuthi munye owafela bonke, ngakho ke bonke sebafa, wafela bonke, ukuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona, kodwa baphilela yena wabafelayo, wabuye wavuka. Verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile beka sekuvela okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu wenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ukuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisana naye, engababaleli ziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu kokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Sengicela ukuthi sifunde futhi incwadi kaIsaya 53. Sukela kuverse 1. Ubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Kokuba yakhula njengenhlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini owomileyo. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Yayideleliwe, yashiwa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula. Yeyiswa injengositezelwa ubuso ngabantu, asishayanga nto yalutho, kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi jezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso saziphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, ilona nalo uphendukele endleleni yakhe. UJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Yacindezelwa kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni nanjengemvu ethule phambi kwabakundi bayo ayiwuvulanga umlomo wayo yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni kubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlwithwa ezweni labaphilayo ishaywa ngesiphambeko sabantu bami na babeka ithuna layo kanye nababi ekufeni yayinabenza okubi noma ingenzanga indluzula kungekho nankohlisa emlonyeni wayo noku Jehova wathanda ukuyishaya ngezifo lapho wenza umphefumulo wayo ube kumnikelo wecala yakubona inzalo yayo yenze izinsuku zayo zibe ziningi nentando kaJehova iyakuphumelela esandleni sayo. Ukuhlupheka komphefumulo wayo iyakukubona yaneliswe. Ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo iyakulungisisa abaningi. Ithwale izono zabo. Ngalokho ngiyakuyabela kanye nabakhulu. Yahlukanise impango namandla kukuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni. Yabalwa kanye nezelelezi yathwala noko izono zabaningi. Yakhululeka aboni. Manje la sifunde isiprofeto esikhuluma ngenkosi uJesu. Manje ke lelizwi liyangithinta ke enhlizweni. Iqala njengalokho ukuthi kubani owakholwa ngesikuzwileyo. Ingalo kaJehova yambulelwa bani na. Kimi ke kuyangithinta. Kuba kumbuzo ukuthi le ndaba lenkosi uJesu siyalikholwa ngeqiniso na. Imfihlakalo levangeli lalokho ubukhulu balokho inkosi uJesu asenzele khona siyalibona na. Imbulelwe ithina na. Izwi liyasitshela ke la ukuthi yakhula njengendlumela phakathi kwakhe nanjengempanda emhlabathini owomileyo yayingenasimo nabuhle ukuba sibuke yayingabukeki ukuba siyifune. Inkosi uJesu wakhula njengabantu bonke wafana nje nomuntu ojwayelekile bekungekho ubukhazikhazi enyameni yakhe. Ubebukeka nje abanye abantu, ingakho abantu babemdelela babesho ukuthi awu ungubani yena, ngani siyamazi, wakhulele Nazaretha, ubaba wakhe uJosefa. Ubefana nje nabanye abantu akazange abe umuntu omkhulu kokwalelizwe, ingakho abantu babemdelela. Futhi ke okubuhlungu ukuthi abanye abantu abaningi namhlanje futhi abamfuni inkosi uJesu, ngoba njengasendulo bamlahla ngoba bona babefisa ukuthi avuse umbuso wasemhlabeni. AmaJuda babefuna ukuthi axoshe amaRoma ezweni, abuyise umbuso kwa Israeli khona la emhlabeni babefuna umbuso wala emhlabeni kanjalo ke nabaningi namhlanje bayafuna ukwasemhlabeni bayafuna ukuba nemali ukuba nencebo bafuna ukuthi bangabe nosizi nezinhlupheko bayafuna udumo la emhlabeni lokho abakufunayo kodwa inkosi uJesu akusiloko akulwelayo umbuso wakhe umbuso olungabonwayo umbuso okusenhlizweni yabantu umgomo wakhe ukuthi aguqule izinhliziyo zabantu abantu bafane naye babe nokusithoba babe nothando babe nobumsulwa babe nenhliziyo elifana neyakhe ilokho okumgomo wakhe ilokho akusebenzayo phakathi kwabantu kodwa abantu kaningi abanandaba ngalezo zinto bafuna izinto eziphathekayo bafuna ukuthi uNkulunkulu abanikeze umsebenzi babanikeze lokho kwala emhlabeni ingakho yena uyadeleleka kwabaningi kuba babonti lokho okwakhe akusiyo into into yalutho kanti nala ehamba emhlabeni wayedeleliwe yashiwa ngabantu abantu babemshiya siyakhumbula babemlandela izixuku eziningi siyakufunda lokho kuJohn 6 ngoba wayekade wandisa izingwa babefuna izingwa ezidliwayo kodwa ke lapha esebatshela ukuthi mina ngiyisingwa sokuphila ukuthi kufanele ukuthi simthathe yena ngamanye amazwi abe ingxenye yezimpilo zethu kuze sibe nempilo wengunaphakade abaningi bamflathela ngoba abafunanga lokho okwaphakade abafunanga lokho okombuso kaNkulunkulu kodwa babefuna lokho kuphathekayo okwamanje bazalwane ke lokho kuponzinselelo kimi ukuthi kazi ngiyafuna yini okwaphakade ngeqiniso ilokho kusemqoka kimi noma ngikhathazekile ukuthi awu uNkulunkulu susa ubuhlungu enginakho emzimbeni ngisiza ukuthi ngihambe kahle la emhlabeni lokho kusemqoka kimi noma ngithi uNkulunkulu sebenza kimi ufeze lokho okuthandekayo kuwe noma kudingakala ukuthi ngihlupheke la emhlabeni noma ngidingakala ukuthi abantu bangabi nandaba ngami noma kudingakala ukuthi ngibe nokugula nokuhlupheka la emhlabeni kodwa feza Nkosi lokho okukuhle kimi okwasemphefumuleni lokho okwezulu cela ufezeke lokho siyafuna bazalwane okwaphezulu okunenani okomphefumulo ilokho okuhamba phambili okuyintando kaNkulunkulu noma siyasifunela intando yethu kwalokho kwasemhlabeni lokho okudlulayo lokho kwezinkanuko zamehlo ukuze inkanuko yenyama ukuze ikabisa kwalokho kuphila ilokho esikufunayo noma siyafuna okwaphezulu uma umuntu efuna lokho kwasemhlabeni inkosi uJesu akabukeki abantu abamfuni kodwa uma sifuna okwasezulwini uma sifuna intando kaNkulunkulu inkosi uJesu uzoba igugu kithi yena wadelelwa yashaywa ngabantu umuntu wobuhlungu wazugula yeyiswa njengosithezela ubuso ngabantu asishayanga nto yalutho kepha yazithwala izifo zethu yabetshata ubuhlungu bethu kodwa thina sathi ijezisiwe ishaywe kuNkulunkulu ihlushiwe yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yagcotshozwa ngobubi bethu isijeziso saziphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangu ngemvimbo yayo siphilisiwe thina manje kinkosi uJesu uyigugu kulabo abase bezibonela ukuthi bayizoni abazibonela ukuthi ibone kangakanani kuNkulunkulu labo abanesifiso sokubuyisana noNkulunkulu kubona ke uyigugu ngoba yena wathwala izifo zethu, wathwala ubuhlungu bethu, wathwala isijeziso sethu. Yena washaywa kuNkulunkulu esikhundleni sethu. Yena wadala ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu. Uma sesazibonela ukuthi sone kangakanani kuNkulunkulu, uma sengazibonela ukuthi hayi mina ngaduka kangakanani njengezimvu, njengemvu kaningi ngaduka, ngenza okuphambeneyo noNkulunkulu, kodwa ke yena wathatha isijezo sami. Yena waba umeluso olungileyo owahamba wayongicinga, wangibuyisela kuNkulunkulu. Yena washaywa, walinyazwa ngenxa yeziphambeko zami, wathwala isijezo sami ukuze mina ngifumane ukuthethelelwa, ukuze mina ngithole ukubuyisana noNkulunkulu. Yacindezelwa kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo, njengewundlu eyiswe ekuhlatshweni nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo, ayivulanga umlomo wayo. INkosi uJesu waphathwa kabi ngabantu kabuhlungu ngenye indlela. Sifundile ukuthi washiwa ngabantu, ngisho abafundi bakhe bamshiya bamfulathela. UJohane kuphela owabakhona esiphambanweni, wakashelwa uJudasi, umfundi wakhe wayemthembile, wayebeke kuye ngisho isikhwama, wamkhaphela. Abantu-ke bamjikela, izixuku zavele zamshiya. Yena-ke abantu benkolo, abantu abaholi benkolo bamjikela, babe nomona naye, bamelana naye, bamzonda. Abantu benkolo bamlimaza, bamnikela ukuthi alahlwe, babekhalela, bememeza ukuthi akabethelwe, abantu benkolo. Kanti-ke isho abantu bezizwe, amaRoma, uPilato uqobo, umbusi waleso sikhathi, wasaba abantu, wangameli iqiniso, wamnikela ukuthi abethelwe esiphambanweni, wamnikela futhi ukuthi ashaywe. Roma, amabutho yamaRoma bamshaya kabuhlungu, bembuqa. Yena owayinkosi yamakhosi, kodwa bona benqaba ukumkhothamela, babemkhothamela njengokumbuqa, bemthwese umqele wameva, umqele wameva, bamthwese bamfaka nengubo elibomvu, bambuqa, bamnikeza nenduku elithize kuthi hayi obukhosi, kodwa benza kungathi bayamdlali, babedlikanga ngaye. Bamshaya, bamfaka ngisho into emehlweni ukuthi angaboni, bamshaya bathi profeti ukuthi ubani okushayile. Ibhayibhile lithi babemshaya ngabuhlungu ebusweni, bamthimisela ngamati ebusweni, bamkhipha ngisho intsheba ebusweni. Bekubuhlungu indlela yena owashaywa ngayo, kodwa iBhayibhile lithi akavulanga umlomo, wathula nje, akazange azilwela. Noma wayenamandla ukuthi abiza amaligioni ezingelozi ukuthi zibalwela, wayengakhuluma nje igama ebashaya phansi bonke, kodwa wabele wathula, wakwamukela, wathi nje baba bathethelele, abakwazi abakwenzayo, wabakhulekela abamlimazayo. Wakwenzelani konke lokho? Wakwenzela kuba ethanda mina nawe, wakwenzela thina ukuthi thina sithole ukuthethelelwa kwezono. Yena wathwala izijezo sethu. wathwala izono zethu. Ngenxa yalokho, ulaka lukaNkulunkulu lwaba phezu kwaye. Washaywa nguNkulunkulu uqobo. Isijezo sethu sengunaphakade yabekwa phezu kwakhe. Wayithwala engakhononi ngoba esithanda, ngoba efisa ukusindisa. Yasuswa ekucindezelweni nasekwahlulelweni, wafa ecindezelwa, ehlushwa, ehlulelwa. Lokho sikuthola kuverse 8. Kubani esizukulwaneni sayo owacabanga ukuthi yahlithwa ezweni lwabaphileyo, ishaywa ngesiphambeko sabantu bami na? Kubani owayecabanga leso sikhathi ukuthi kanti ushaywa nje kungenxa yezono zethu, ngenxa yeziphambeko zethu? Babeka ithuna layo kanye nababi ekufeni yayinabenza okubi noma ingenzange indluzula kungekho nankohlisa emlonyeni wayo. Babeka ithuna layo kanye nababi yena ubengafanele ithuna, ngoba vele siyazi ukuthi ukufa nje kudalwa izono, ukuthi kube khona nje amathuna kungenxa yezono. Inkokhelo yesono ingukufa. Yena akazange one, ingakho bekungafanele ukuthi afe. Yena bekufanele aphile phakade. Kodwa wathatha ke izono zami nezakho. Ngenxa yalokho, ngenxa yobubi bami, bekumfanele ukufa. UNkulunkulu wamshaya, wamjezisa. Futhi yena wanikela ngempilo yakhe, wakhetha ukuthi afe esikhundleni sami nasesikhundleni sakho, ukuze wena ukwazi ukuphila, phila phakade. Noku Jehova, verse 10. Noku Jehova wathatha ukuyishaya, wathanda ukuyishaya ngezifo. Lapho wenza umphefumulo wayo ube kumnikelo wecala. UNkulunkulu wathanda ukumshaya. Emshaya ngezinhlupheko. Ulaka lukaNkulunkulu lwaba phezu kwakhe. Wamphatha kabi, wamphatha ngendlela obekufanele aphathe mina nawe ngakho. Thina esasibabi, thina esasenzile amanyala phambi kaNkulunkulu. Yithi thina ebekusifanele ulaka lukaNkulunkulu. Kodwa lelo laka, ngoba yena wayesethathile ububi bami, yena ubesefana noPiteri. Lo mube wonile, kanti hayi uPiteri kuphela, nabantu bonke basemhlabeni ububi babo bonke bekuphezu kwakhe. Indlela mina ebubini bami ebenginyanyeka ngaye kuNkulunkulu, naye wayesenyanyeka. Futhi hayi nje ububi bami, abantu bonke, ukunyanyeka kwezono zabantu bonke bekuphezu kwakhe. Ingakho uNkulunkulu, ngesiNgisi iBhayibhile yasho ukuthi God crushed him, cishe wamgaya, ulaka lukaNkulunkulu okufanele izono kwaba phezu kwakhe. The wrath of God for sin, for my sin, was upon him. He took my sin, he took my punishment, he took my wrath. The wrath that was meant for me was on him, so that I can be forgiven. Ukuze mina ngithethelelwe, ukuze mina kungasadingakali ukuthi ngijeziswe. Waba isoni, noma engazange one, kodwa ke wathathwa izono zami, wanikezwa izono zami, ukuze mina nginikezwe ukulunga kwakhe. Yena walahlwa ukuze mina ngikwamukelwe. UNkulunkulu wakhetha ukuthi amshaye yena indodana yakhe ukuze akwazi ukuyeka mina. Bazalwane, indaba isimanga leyo. UNkulunkulu wamenza umphefumulo wayo ukuthi abe umnikelo wecala. Yena-ke ngomusa uyakubona inzalo yayo, yenza izinsuku zayo zibe ziningi. UNkulunkulu wabuya wambusa, wabona-ke inzalo yayo, wabona labantwana bakaNkulunkulu abazalwe kokufa kwakhe esiphambanweni senziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Wakubona, wakuthokozela lokho. Futhi intando kaJehova, intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu owayengafisi ukuthi kubhubhe noyedwa, kodwa ukuthi kusindiswe abantu bonke. Intando kaNkulunkulu lokuthi kube khona abazosindiswa yaphumelela esandleni sakhe, esandleni sikaje kwenkosi uJesu. Kwaphumelela lokho ukuthi keke kubhubhe abantu bonke. Yebo-ke, noma bekuyintando kaNkulunkulu ukuthi kusindiswe bonke abantu, okubuhlungu ukuthi abaningi bayamlahla uJesu, abaningi abamkwamukeli uJesu, abaningi bayakhetha izono kunaye, abaningi bayakhetha okwezwe kunaye. Kodwa-ke isimbonga ngakho uNkulunkulu ukuthi kukhona abambalwa abasindiswayo ngokufa nokuvuka kwenkosi uJesu. And noma benge baningi kangaka-ke, uma sibafanisi nabantu bonke, kodwa vele baningi, ngoba bazoba khona bazophuma ezizweni zonke zomhlaba. Kuzoba khona abasindiswayo abenziwe bengabantwana bakaNkulunkulu, abantu abaningi, abantu abaningi. Noma sazi ukuthi ezweni lonke kunezigidi zezigidi zabantu, kusho ukuthi kuzo lezi gidi abaningi ngeke basindiswe. Kodwa uma sesibala-ke abasindiswayo, nabo-ke baningi. Inkosi uJesu ngenxa yalabo-ke, noma-ke uma sibafanisi nabantu bonke bancane, wazinikela ngenxa yabo ukuze bona basindiswe. Kokuhlupheka komphefumulo wayo yakukubona yaneliswa uma esebona labo abathandayo, esebabona besindisiwe, uyakuneliswa. Ngokwazi kwayo inceku yami elungileyo iyakulungisisa abaningi, ithwale izono zabo. Uzolungisisa abaningi, ithwale izono zabo. Ngalokho ngiyabela kanye nabakhulu, yahlukanisa impango nabanamandla, kokuba yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni, yabalwa kanye nezizelelezi, yathwala nokho izono zabaningi, yakhulekela aboni. Yena-ke wathwala izono zabantu bonke, wafa, wabethelwa kanye nezizelelezi, yakhululeka, yakhulekela aboni, wabakhulekela abonayo. Kanti-ke siyafunda ukuthi ngisho namhlanje uyasinxusela kuNkulunkulu. Ngenxa yalokho-ke iyakunikezwa igama eliphezu kwamagama onke. Yena uzodunyiswa, yena uzonikezwa ubukhosi nenkazimulo, ngoba waba iqhawe, iqhawe langempela ungazange asabe ukufa. Noma bekunzima kuye egadini laseGetsemane, kudingakala ukuthi ayibuze leya nkomishi yobubi bethu elalinyanyeka kuye ongcwele ngcwele. Bekunzima kuye waze wathi, babo, uma kungenzeka lidlule kimi, awu Nkosi, uma ungokuthi bekhona enye indlela nje ukuthi ngibasindise, awu ungabe kungcono, kodwa belungekho enye indlela. Bekungekho enye indlela lokusindisa, kwadingakala ukuthi yena ongasazanga isono ukuthi enziwe isono, yena onyanya kangaka isono, yena ongcwele kangaka, kwadingakala ukuthi azibandakanye izono zami, ayithathe izono zami kungathi kuye okwenzile. Bekunzima kuye, kwajulwe amaconsi yenjuluko zakhe kwafana negazi. Bekunzima kuye ukuthi ayiphuze leya nkomishi yamanyala ami namanyala akho, kodwa wavuma. Wavuma ukuthatha amanyala ami lezi zonke enginamahloni ngazo, wawathatha. Futhi akathathanga nje la manyala, kodwa-ke walungela ukuthwala ulaka lukaNkulunkulu lwengunaphakade ebelizoba ingunaphakade kimi. Kodwa yena wayithwala kula mahora, wayithwala ulaka lami lonke, ulaka obekungifanele mina, isijezo sami sengunaphakade wayithwala, nezakho nezezwe lonke wayithwala. Noma bekunzima kodwa wavuma, kuba ethanda mina, ethanda wena. Bahlobo, alukho uthando oludlula lelo, alukho uthando oludlula lelo. Bazalwane, masingaluthathi lolu thando kancane. Masiya kwaba seKorinte 5 verse 14, ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Sikubona lokhu ukuthi munye wawafela bonke, ngakho-ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona, kodwa baphilela yena owabafelayo wabuye wavuka. Bazalwane, lolu thando lokuthi uNkulunkulu wasithanda kangaka, bekufanele ukuthi kusenze ukuthi simthande naye. Wasifela sonke. Bekumele ukuthi sithi, Nkosi, wena wanikela ngempilo yakho. Ami, Nkosi, ngicela ukunikela ngempilo yami kuwe. Ngiyacela ukuthi ngingabe ngisayiphilela mina, ngingabe ngisakwenza intando yami, ngenza intando yenyama, ngingasazilweli mina, kodwa Nkosi, ngicela ukwenza intando yakho. Ngicela ukulwela wena, ngicela ukulwela igama lakho. Nkosi, ngisize ukuthi ngilethe udume egameni lakho. Ilokho bekufanele kube umkhuleko wethu, bazalwane, ngoba sathandwa kangaka. Indodana kaNkulunkulu yasithanda, isazi namagama ethu, ibikwazi nje ukuthi ngesikhathi ifa ifela mina. Walungela ukuhlupheka ngenxa yami. Ingakho, bahlobo, bekufanele ukuthi mina izinikela kuye ngokupheleleyo usuku nosuku, ngithi, Nkosi, ngifisa ukwenza intando yakho. Ngifisa ukukubonga empilo yami. Awu Nkosi, ngifisa ukuletha intokozo enhlizweni yakho. Nkosi, ngisize namhlanje kuthi ngilethe intokozo enhlizweni yakho. Ngicela Nkosi, ungisebenzise kuthi abanye bekwazi lolu thando lwakho. Ilokho bekumele ukuthi kube umkhuleko wenhliziyo yethu, kube isifiso zethu kube umgomo wezimpilo zethu. Uthi Inkosi ngifisa ngiyacela ukuthi ngikuphilela ngithandeka kuwe. Kanti ke okuyisimanga ukuthi ngokufa nokuvuka kwakhe siyathola namandla ukuphila le mpilo. Kanjalo verse 17 kwabaseKorinte 5 verse 17 kanjalo umuntu ekuKristu isidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile beka sekuvela ukusha. UPeter lo omdala usewafa akasaphili. Lo osithanda yena, lo ofisa ukwenza intando yenyama, yena usewafa. Sekuyimpilo uPeter omusha, lapho lo uKristu aphila kuye oyisidalwa esisha, ozalwa umoya kaNkulunkulu ophilayo. Kokufa nokuvuka kwakhe ngokukholwa kuwe kuye kuyafezeka lokho ezimpilweni zethu ngokuhamba ngokukholwa. Siyafumana le mpilo entsha lapho uKristu esephila kithi. Njengoba sifunda encwadini kwabaseGalatiya isahluko sesibili verse 20, akuseyimi ophila kepha uKristu ophila kimi. Lokho kufezeka ngesiphambano sifundile kwabaseKorinte isibili sahluko sesihlanu ivesi lokugcina, ongasazange isono wamenza isono ngenxa yami ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kaNkulunkulu. Yena wathatha isikhundla sami, wathatha ububi bami. Ngamanye amazwi waba uPeteri ukuze uPeteri afane neNkosi uJesu, ukuze uKristu aphile kimi. Wathatha izono zami ukuze mina ngithola ukulunga kwakhe. Lokho ngiyakufumana ngokukholwa kuye. Uma kokuphila ngokukholwa, ukuphila engikuphilayo kalokho kwabaseGalatiya 2 verse 20. Kodwa ukuphila engikuphilayo kulokho enyameni, ngikuphila ngokukholwa okungukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Sengiyakholwa kuJesu. Fanele ukuthi futhi ngisikhumbuze usuku nosuku ukuthi akuse mina engiphilayo. Lo Peteri wayesigqila sezono akasaphili. Lo Peteri wayesifunelo kwakhe akasaphili. Kodwa uKristu manje ophilayo kimi. Bazalwane, bese ke sibe nokulale nokuzwa iphimbo likamoya ongcwele, siholwa umoya kaNkulunkulu. Ibhayibheli lithi labo abaholwa umoya bangabantwana bakaNkulunkulu. Singasaleleli iphimbo lenyama elikhulumayo kithi, kodwa silalela umoya kaNkulunkulu ngokukholwa yena ukuthi wangifela, ngokukholwa ukuthi yena uyaphila kimi, ngokukholwa ukuthi usenginikezile amandla lokumphilela elinganciki kimi, ngoba kimi enyameni yami akukho kuhle khona, kodwa kuncike kulokho angenzele khona. Uncike esipheni somusa anginikeze yona, ngaleso sipho somusa ngiyakwazi ukumphilela, ngiyakwazi ukumkhazimulisa. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasiza asiphe lokhu kukholwa, ukholwa kuye. Ilokho ukunqoba izwe, ukukholwa kwenu. Ibhayibheli lisho njalo. Uma sikholwa ngokupheleleyo eNkosini uJesu, singasazethembi kodwa simethemba yena othembekile. Simethembe yena owasifelayo. Simethembe yena owavukayo, ungasesandleni sokudla sikaNkulunkulu osinxuselayo, osikhulekelayo. Uma simethembe yena, yena uzophila kithi, uzokhazimulisa igama lakho ngathi. esudumo lonke kuzoya kuye kuba vele akusifanele thina udumo sasi zoba yini sasi zoba kuphi sasi zoba njani uma engafikanga kuzosindisa udumo lonke kufanele yena impela yena ufanele udumo nenkazimulo nomqhele nobukhosi kufanele yena thina kusifanele nje ukuthi simkhonze simdumise simbonge simdumise nangezindebe zomlomo wethu nangempilo yethu kuba wasenzele okukhulu siyambonga uNkulunkulu ngenkosi uJesu siyambonga ngalokho asenzele khona siyabonga ukuthi sikwazi ukukhumbula kulezi insuku zePhasika sikhumbula ukufa nokuvuka kwenkosi uJesu. Uma nithanda, ngingathokoza uma kuthi ningathula iqule leli lithi entabeni elikude kwemisiphambano. Noma nisekhaya nje ninodwa noma ninabantwana, cela sicule lelo culo. Inkosi ibe nani, inkosi inibusise nonke. Amen.